mimi ati sina lolote. Laba wakwambie sina ujanja juu ya wasikudanganye, watakupa utaka chochote. Wataitoa wapi furaya? Mana wabaya hawatoki mbali, jirani yako wendo wanapenda usile. Hawatokubali kuna bendera pezi lako inapepe. Hawatokujali kipindi ambacho mawazo anafanya usile. Watakutupia mbali. Pata kipenzi nivumili, kini tema itakuwa netari, tanipa na jali kitenzi nini. Tumetoka mbali, mazoea, na usha kwa mauo. Moro wangu mimi unauendesha, funga macho na masikia zipa. Usiwasikie, usiwone pia. Chubua maumivu ya niadhibu, kisa upendo furaha yangu kachukua. Unikosa ni adhibu na mimi mwanadamu siku ntakosea. Kukwacha sijaribu, wapi niende na mimi kwako nishajifia. Ila usifanye kama fimbo ufanane na tini, ukashindwa kujali maumivu yangu. Si ulisema unataka gari na nimekubali kwenye kamini mimi.
Sama za kale, sangulo mapepe kale. Zilipendwa,
kizamani, kutoa kadi na maua.
Zilipendwa,
wanataka mani, ukilipa unakwarua.
Zilipendwa,
fundi kitandani, soma guvu kujikamua.
Zilipendwa,
unafika ndani, ujatoa masa unachanua.
Zilipendwa,
wanawake wa leo, wanataka mikakati. Ukiwa mzogaji, akia Mungu wapati.
Zilipendwa,
mapenzi ya video, hata kutoa kamasi. Eti nikinywa maji, na kuona kwenye glasi.
Zilipendwa,
piga chambo geto.
Zilipendwa,
kono na deto.
Zilipendwa,
che na kapeto.
Zilipendwa,
manje ina mobeto.
Zilipendwa, izo ni zama za kale. Sangulo mapepe kale. Zilipendwa,
wanga chipolo polo.
Zilipendwa,
amani ya kandoro.
Zilipendwa,
simba wa morokoro.
Zilipendwa,
tani spati shukari kuru kabisa.
Zilipendwa,
hivi yukwapi embi dogo latifa.
Zilipendwa,
babu tale wapi baka misifa.
Zilipendwa,
squeezy party ya tuenda giki bisa.
Zilipendwa,
mpira na pele.
Zilipendwa,
tanu na nyerere.
Zilipendwa,
achangedere. nyumba weke shima ba eti lazimishe ale kukata sabuni kicherema
zilipendwa
mabanda ya sinema
zilipendwa
kibumba na mlema
zilipendwa
Diamond na wema
zilipendwa hizo ni zama za kale
za zamani
sambulo mapepe kale
kale
akina sogi dogi
zilipendwa
chaneli analogi
zilipendwa
ofisa cyborg
zilipendwa
banda me anodi
zilipendwa
Nani bipungu pigie umeweka vocha Ule wewe lipe mie umeniona rofa Tena na madada wenye majina Acheni visa Unaita ukale dina Unakwenda tisa Nywele za kichina
Zilipendwa
Ochi za kwazi
Zilipendwa
Sena na beti
Zilipendwa
Bashite kwa jima
Zilipendwa
Izo ni zama za kama
Zama za zamani
Sambulo mapepe kani
Bachani
zilipendwa
TV kwa jirani
zilipendwa
Akira ifani
zilipendwa
Asari haifani
zilipendwa
Ya nini kunichunguza naishi wapi
Zilipendwa
Nala chapati kwa maini ya umakati
Zilipendwa
Kuto kunikali ya chini unakamati Oh ya rapi masikini kunize haki Samba mapangala
Zilipendwa
Kipanki kajala
Zilipendwa
Onyango na nyangala
Zilipendwa
Lufufu mkandala
Zilipendwa
Nitunguli kisa pesa za mbongo Musimu wa makufuli Bongo mani yondo
Zilipendwa
Sikinde msondo
Zilipendwa
Magari ya udongo
Zilipendwa
Abu waloi yondo Zilipendwa
Izo ni zama za kale
Zilivu maga sana
Sambulo mapepe kale
Kiviza kichogo
Zilipendwa
Wakina mandojo
Zilipendwa
Kina yogo
Zilipendwa
Kina tupogo
Zilipendwa
Unataka kupagawa Tulale makundi makundi Kuongo popo popawa Suena Nitampata wapi
Zilipendwa
Suena Wazile nyakati
Zilipendwa
Kujifanya mapanga zuna Eti wamepinda Wengine wabeba vyuma Na kuna marinda Didi amini dada
Zilipendwa
Niuno ya echi baba
Zilipendwa
Domo chaijaba
Zilipendwa
Nichezo ya kibaba baba
Zilipendwa
Wale wapiga madili sasa limbaya
Zilipendwa
Hizi zama zama kufuli siza jakaya
Zilipendwa
Ugombi wa Mr. Nice na Dudubaya
Zilipendwa
Fika tunivya madenge baba ubaya
Zilipendwa
Wago mchongu Mr. Bingi Wapi bambo Wale wasamiaji wa Melini Wase wa hambo Ifiyo kwa pibeja mingi Wamambo jambo Wabete na muaporini Mjela jela
Zilipendwa
Kidali kongolela
Zilipendwa
Masi nazembwela
Zilipendwa
Jumanecha na fela
Zilipendwa
Izo ni zama za kale
Zama za zamani
Sambulo mapepe kale
Kama nada zinunda
Zilipendwa
Kalumanzi na ndumba
Zilipendwa
Sibu za dole gumba
Zilipendwa
Johari na kanumba
Zilipendwa
Pagante ba mude fok mi lauto Sidia kusa moram rek yoko ado Tek sidia pante wolo te men nongo Sarinyo Mane wendel ma begal ma sama karinyo
Fire, fire. Shawty want $1 million. Say make a wire, wire. Tell me to wanna cover my girl. He say all our friends, friends. Leave me la vida loca. Before me, me my love. Yeah. Shuku Sheka, Ayashu Meka, yeah. Caroline, save your drama. I don't need it for a soap opera. Hola, hola, Mr. Lopa. I'm not here to cause wahala. Hello, Diva, save your drama. You don't need me in your soap opera. Yeah, you for there for me. You for there. When the boy, they hunger. I got joy for you. Oh, yeah. But you say if you don't get money, I eat your face. Make another man picking on my way. I love you, no mean say. If you say, make a put one up for fire. Fire, fire, burn. I go put one for fire. You know me say. If you say, make a put one like for fire. Fire, fire, burn. I go put like for fire.
Give me love, make a love.